Yeah. Word.
ZWAP.com.
Shangri-La.
Got you beat.
Kama mitungi imesha panda kichwani. Mipepe isha tupeleka maewani. Minda kutafuta mboga. Mboga. Tunatafuta mboga. Mboga. Minda kutafuta mboga. Tunatafuta mboga. Yo, I'm so galenzi, low distance. Kamatia kiuna fuma mbea just dance. Akigoma kabisa, we mchape 9NC. Ukichukua namba, ndosha maliza kakesi. Usione sose, manaye kusubiri. Samna subiri, nini usharibishwa biri. Shangao, shangao, tamkuta alfajiri. Kashavushwa ngambo ya piri, anachumishwa figiri. Akunaga kismati, moga pesa chafu ili ungoe bebe safi. Ama tesa mwili, ukapate six pack. One night stand, kuganda na mistake.
Taki
Mboga, mboga, tunatafuta mboga, mboga, mida kutafuta mboga,
mboga, busy natafuta mboga. Nimesimama kama kawa mina gonga loko. Na sina muda macho kodo na saka watoto. Mida ya mboga kusaka mana wakali shawaka. Na dala na nataka kasmama dede anacheka. Mida ya kusaka saka vichakani. Na tunabeba hatu yalu mekuja na nani. Tagi kubwa mbea siri tari kitu gani. Hapa kuliwa ni lazima usiliwe we nani. What's good, what's cracking shorty. Kama nimekukwaza basi mama sorry. Ninachotaka mi kuchuje siyo my story. Twende ghetto kima saidu kapandishe mwore.
Sijaja ndani mikupa tashira jicho kwako ila kautanikata. Barida nina cool glasses na swipe manyashi. Nime window kama ngombe lekosa manyasi kwa fasi. Tunawacha vipi homeboy. Ambacho tuwezi kukilipa kipi homeboy. Natafuta goli kipa mini ka enjoy. Najona kabisa asubui sito boy bas mami. Hiso utani sopa kanyumbani. Hata kwenye majani sawa kuona boyfriend atajua nani. Siri siri zandani tukizama kizani. Nasepana
Mboga, na busy natafuta mboga. Best city, what it do, what it does, yo. Got my big boy body, 47. You know what's the drill, huh? Got your beat. You know what the fucking time it is, my G. Holla at your boy.